boy. Oh yeah, so it is a bit down there.
Call Maker on the beat.
Usi zungushe kwa woga na let me see. Kale kau ganja ketu na let me see. Usi zungushe kwa woga na let me see. Kau ganja ketu na let me see. Wani na uma, nani amenuna? Wani na uma, nani amenuna?
Yeah. Aipekecha pekecha biringa biringa kikongo mobimba mauna sulimba. Got the bad man thing wanna hold her. Me a bad girl, get a chain and we roll down. So me a roll papa, lick on a mix chopper. Nick on a main chatter, chick a wink hopper. Na kila mali to police, say fire you can drink. Kisha kaya waki beat me a kalia.
Mama umo umo, mama umo umo, mama umo umo, mama umo umo. Usizungushe kwa woga na let me see. Kale kau ganja ketu na let me see. Usizungushe kwa woga na let me see. Kau ganja ketu na let me see. Wani na uma, nani amenuna? Wani na uma, nani amenuna?
Nikona wangu kwa chimbo kitanda ni ulingo wanani tachombo ni mama. Nikona baba michongo na deka kitoto nilete watoto ni nganga. So baba ukinishika mina data umenbamba. Nikiwa nawe kama gita umewambwa. Nikama biti kikitana kitana kitana yeah. Start to slow so the Mr. Boom. Tick tock we are fire to them game is on. So tumewaka kama wida boga mikwine makeba. We about to mock them forever my
nima. Let me see, kale kau ganja ketu na let me see. Usizungushe kwa woga na let me see. Kau ganja ketu na let me see. Wani na uma, nani amenuna? Wani na uma, nani amenuna? Mama umo umo, mama umo umo, mama umo umo, mama umo.